sing niko kwa call to my meeting. When you wave wanataka kukucheki ukitone. Wanataka kunicheki nimebaki alone. Hawataki kutucheki tunajenga home girl. Anytime that you ukitone. Tikide, kuna vile wewe fanya vitu tuvitikide. Ukitembea huku nyuma baby tikide. Hauna pimpu lako timpo tikide. Kadogo ni kamba kisa. Akani saka ni kamba.